ZWAP.com.
Musho kukanyama
Uli kupanga pango pangu shuka vikanga Nimenye route kiki wete mwa tipanda Ali wane ni wane anaone zetu Au pwela pochile tikataleta wate
Zambia,
Aladipo,
George Zedde,
Moonboy, Ashanti,
James
Viper, Washilolo, Sam Simba, Noah Veto, Van K, Bossless Dasha, Bayuen Pakanyama, Cash Gain,
Bam City Niggas, Sanjin, Bizo MK,
Muzaleka Street,
ZWAP.com.